isikhathi uzosila olake nilesitha noma kunzima sophokophela phambili wathi uzosila olake nilesitha noma kunzima sophokophela phambili
ihlala ayinqoba
I'm not afraid to die. yesaba ngoba kusinesithembiso
enzinyawe
uthi masinawe ngoba kusinesithembiso